basuto muri bomulungi genagabana mbatusenga kembozi namaulire zilamuka kasalinayogera nkumo mulimo gwenewanja kukola enembozi genina wano sikyekimu nezo zenyumyanyumya nayinza engeyate gyemisenge kaka kati nyumya mubyoka ebyo ebitegemula ndowooza mukama gyabudazijukira nefuuka mukwano gw'abanji olw'okuyimba gyebuvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangirwa obwavu n'obugwenyufu kino kiggumiza n'amaanyi nkikakasa endongo si yeyonoona abo bawatondebwa nandaze ennyo kanzireyo kaboozi ye baseruganda musula mutya ebiro bino bakokucakala mukyala mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo gyetwali tulaze okusanyuka ye mwami mugerwa mukigeesa teyajja olwo olusujja lwe yalina teyasobola omukazi wabuusa ebbeere neyeetala zineesanyalala n'omutima ne wukuba nembuuliriza nzuula ebba muubule awo bwengafunira nti ali wakati yazze nasooka nenkuba pulaani kwe kugifuna nenkwata mu mpale nzijayo omutwalo nensooka embalako ttaano nenzimukuba ezisigaddewo nengugula ng'omutamye enzimbi ziruma obuzi yange eyazibba bakulimba ey'omukyala teruma sente teremwana ebinene ebisikula mukyala mugerwa yamugunza okukamala twatandikirawo omukwano ogutagambika tegwakomaawo n'ekyanagenda ekyavaamu nga buli wenjagalira genda mulabeko tulina batuzesenkana fe twafunawo ne bulooka w'okutumibwa ako kali kawala kansibanga enviiri omuliraano gwa mugerwa we nnali mpita nga we wabeera n'akawala ke twali tutuma kyali kizibu nnyo omugerwa okutumanya olw'obukodyo omukyala gwe yali asuza naye omukwano gw'okutamirira kukukula naddala ku luddo lw'abakazi bakukutamya guba muganzi wange ono gwamusogola nga buli lunaku antumira muzisinkane nekimuviiramu nebbaawo okumunyiwa nenfuukira ddala bbaawe mu ndowooza ye wakeno wange kansolo kyeyali anoonya kwe kukifuna n'agenda amaliira temulebba mutwale ekyo kyali kyama ky'omukyala teyeyatula najja yeerabira nti wannamwandu buluma mukyayi w'amata ku mukyagwamufumbira bwe yasanakana abantu kwanywa okawulire olwamala okukola byalunga ne binoga kwe kumuyita mugerwa n'agolokoka yakuukira ku kyayi n'anywamu wabindaba byali bibi olwabimala neyeebaza awo waawulirira n'obuyoka nga busala yasindamu ebiri ekyavaamu okusesema ab'emiriraanaawo genda okubayita ng'abadde mugerwa kizibu nnyo okumumanya bwe kuyandayanda bano n'omuvumuzi baba amalako olujja kwe kubayita titemutagana eno gye muva bikyamu mwami mugerwa lwatutte ddabambi ekyaddirira ntegeka y'amaziika ge enkera w'olwo ne tumuziika ne luggwa nga tiwali ategedde enfaaye mu bujjuvu ne mu birango bye bassaamu kibutuko we'll be right back. mukazi wange bwafiridde omubeezi tubeera tunyumya mu lusuku awazivu nambotolere ekyamaati yakusika nti mujjewo oli abadde lutabula twagala ne bulungi awaddali nakwekeka yantegeeza bwanjagala ennyo okukamala kyavudde ansigulirawo enkongo eri erutabula yaŋŋamba olumbe nti olumala okulwabya kiwayite ennaku anaabeere nwange enjambuliriza nga n'amameeme gakuba neyetematema asiima ennyo obutemu bwe neyeteteggula nga nnyumiza mugemeka olwamala akaboozaako ne musiibula ne mulaga n'olunaku olw'okudde okumulaba nagenda nkirowooza mugeri w'okufa atyo enneesalirawo kali butemu okumuleka eryomulungi mukyala mugerwa kati namwandu bambi webale kundaga amagezi go wegakoma okutta mugerwa nyongedde okusanyuka kindaze buli kwanayo omundi nange bwe ndiba otidda mugerwa eyakujjayo mbazadde nze yakusanga ku ssebu kkulu terulikya kale oli mutemu nebbaluwa wagifuna olaba tosaasirana bwana bwo buto buti otidde mugerwa gwolinako amabujje kigambo kya nnaku nkakasiza wazoola wuyo okyali muto gwolifuna akuganza ndikuwonerawa omutemu omutendeke abantu bangiko abatakumanyi butemu bwo omumuwoonoonyako olituga mu maaso ekyo ekitimba ky'omwotugira abasajja ninga kiwonye mmaliddewo sikyadda toddanga munaku otuma eno bantu wange n'abantu b'otuma mbawonyeza okutayira buli omwalekerere munneewo emirembe gye tewali kitalema kulemeddwa ngukooye abaagalwa nkomyawo eby'ensi tebikoma buli omwandabira abeewaabwe kwayeri